halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-25 mitriban hirarka efimyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo internetka v o a somali com.
wanaagsan dhegaystayaal, waa axad bisha diisembarna waa 4-10 sanadka 2014-ka. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya maxamed cabdixasan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
sida joornaalka ku muuqata inay isku wajahayeen kuma qorna. Waxaan ku qoran laba gabdhood oo siday qoreen kasolkeeda jaaliyadda soomaalida ee magaalada Sydney.
Kaasi wuxuu ahaa wariye Xasan Jaamac oo ka warramaya laba gabdhood oo Soomaaliya oo la sheegay inay ka socdaaleen dalka Australia kuna biireen ururka xagjirka ee ISIS. faahfaahin arrintaasi ku saabsan goordhow ayaad maqli doontaan.
Qodobada kalena idaacaddeeda saakiya caalamka idinku haynana waxaa ka mid a dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa ururada argagixisada ku dartay in ka badan 80 urur oo ka jira dalalka Maraykanka, Talyaaniga, Finland, Norway iyo waddamo kale oo ku yaala Aasiya.
soomaali maanta iyagana laga mustaafurinayo dalka Netherlands ayaad ku maqli doontaan barnaamijka subaxnimo.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka.
mintiniinta daalibaan ayaa dilay ugu yaraan 20 qof markii ismiidaamin iyo qoryo ay ridayaan ay sabtidii shalay ku weerareen meelo ka mid a dalka Afghanistan. weeraradan ayaa hoosta ka xariiqaya cabsidii dhinaca ammaanka toddobaadyo uun ka hor xilliga loo qabtay in xoogga caalamiga ah ay dalkaasi ka baxaan. gobolka Helmand oo koonfurta dalka Afghanistan ku yaala ayaa dagaalyahaniintu toogasho ku dileen 12 shaqaalaha miinada saare ah. weerarkaasi ayaa kadib booliisku dagaal la galay dadkii weerarka soo qaaday. wakaaladda wararka Reuters ayaa ku soo warramaysa in 4 dadkii weerarka soo qaaday iyagana la dilay, 3 kalena gacanta lagu dhigay. shalay aroortii ayaa booliiska Afghanistan sheegay in dable weerar soo qaaday ay dishay sarkaal sare oo ka tirsan maxkamadda sare ee Afghanistan. ninkan oo lagu magacaabo Itaqullah Raufi ayaa lagu dilay meel u dhow gurigiisa oo ku yaala duleedka magaalada Kabul. ururka Taalibaan ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilka Mr. Raufi.
saraakiisha dalka Ciraaq ayaa sheegay in mintidiinta ururka ISIS ay soo rideen helikobter uu leeyahay milatariga Ciraaq, halkaasi oo ay ku dhinteen 2 baylood oo dayaradahaasi waday. warbaahinta ayaa sabtidii shalay ta sheegtay in weerarkaasi uu ku dhacay magaalada dadka Shiicada agtooda ka barakeysan ee Samara, taasi 59 kilomitir waqooyiga ka xigta magaalada Baqdaad. sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Ciraaq ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay in dagaalyahanadu ay adeegsadeen gantaalada garabka lagu qaato si ay helikobteradaasi u soo ridaan.
madaxweynaha Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir ayaa sheegay inuu ka guuleystay maxkamadda dembiyada caalamiga ee ICC kadib markii dacwad oogaha maxkamadda Fatou Binzuda ay sheegtay inay hakinayso baadhistii la xiriirtay eedeymaha dembiyada dagaalka ee gobolka Darfur. madaxweynaha Suudaan oo sabtidii shalay hadlay isagoo jooga magaalada Khartuum ayaa sheegay in dadka reer Suudaan ay ka guuleysteen maxkamadda ICC markii ay diideen inay gacanta u geliyaan saraakiisha reer Suudaan waxa ugu yeedhay maxkamadda gumaysiga. waxa uu sheegay in maxkamaddu ay qiratay inay ku guuldaraystay dadaalkii ugu jirtay inay isaga ku soo qabato. dacwadoogaha u sareeya maxkamadda Fatou Binzuda ayaa jimcihii sheegtay inaanay waddo kala haysan oo ay hakinayso baadhistii ku socotay Mr. Al Bashiir, isla markaasna ay dadaalada baadhista u weecinaysa meelo dacwado kale oo muhiimihi ay ka jiraan. maray hadal ka jeedisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa Ms. Binzuda ay sheegtay in goluhu uuna dadaal badan gelinin sidii loo soo xidhi lahaa Mr. Al Bashiir.
wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa v o a Washington. goor dhow dhegaystayaal, waxaad maqli doontaan laba gabdhood oo Soomaaliya oo la sheegay inay ka tageen dalka Australia islamarkaana ku biireen ururka xagjirka ah ee ISIS. faahfaahin ku saabsan ayaynu goor dhow maqli doonaa. marka horese Netherland, dowladda Netherland ayaa qorsheynaysa inay maanta Soomaaliya u masaafuriso laba wiil oo Soomaali ah oo muddo dalkaasi joogay iyagoo qaxoonti bilaa sharciya. hay-adda Amnesty International ayaa dhowr goor ku celcelisay baaqiyo ay u jeedinayso qaxoontiga Soomaalida ah ee sida isdaba joog ah ay ugu celinaysa magaalada Muqdisho. Hase ahaatee, dowladda Netherlands waxay sheegtay in ay qorshahaasi dib u celinta qaxoontiga isku waafaqsan yihiin dowladda Soomaaliya. Haddaba xalayto ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay Axmed Aadan oo ii sheegay inuu yahay afhayeenka qaxoontiga aan sharciga haysan ee dalkaasi Netherlands.
Waa maasan tahay saro, waxaa la qaadayaa laba wiil oo Soomaaliya qaxootiya oo si qasaba lagu qaadayo, waxaana la sii marinaya dalka Turkiga, marka waxayna ku sii aaday yihiin Muqdisho. Arrintaas oo walwal iyo dhibaato ku haysa shacbiga qaxootiga Soomaaliyeed ee dalka Holland ku dhaqan, iyaga oo waddankoodii weli uusan nabad ahayn, waxay baxayaan abaaraha shanta galabnimo ama 11 saac galabtii ayay baxayaan, haddii ilaahidma sida aan maqlayno.
Maanta axada
haa, sida hore aadin kugu sheegnay usbuucidii hore, 16 ayaa jira oo u xiran dowladda Holland, isla markaasna dowladda Soomaaliya heshiis kula gashay. Heshiiskaas ay dowladda Holland ay sheegayso in qaxootiga Soomaalida lagu sii celiyo waddanka Soomaaliya, waddanka Holland laga celiyo. Heshiiskaas oo ahayn sida aan aaminsanahay mid sharciya, laakiin sida aan wararka ku hayno oo wasiirka uu leeyahay baarlamaankana Netherland oo warqad ugu qoray, heshiis ayaan la galnay leeyahay dowladda Soomaaliya.
Yaa yidhi sidaa?
Wasiirka wasaaradda cadaaladda ee dalka Holland, Fred Teven ninka la dhaho, ayaa sidaas wasaaradda cadaaladda ayaa sidaas tiri, isla markaasna baarlamaanka ugu qoray warqad.
Waxaad ii sheegtay inay 16 wiil ahaayeen, marka ma 16 wiil oo keliya ayaa qaxoonti aana sharci haysan jooga waddanka, mise waa iyagu qayb unbay ka yihiine dadka bilaa sharcigoo dhan baa la celinayaa?
Dadka bilaa sharcigaa dhana la celinayaa waa tijaabadii ugu horreysay dowladda Soomaaliya ayayna heshiiskaas la galeen.
Ma ii sheegi kartaa qiyaastii tirada Soomaalida sharcigaa ee qaxoontiga ah ee dalkaasi joogta, maadaamad adigu afhayeen u tahay?
Waa 480, qaar Jarmalka u cararay, qaar waddamo kale iska dhiibeen, qaarna ay jidadka jiifaan, qaarna ay kaamumka ku jiraan.
Marka ma 480-kiibay qaar baxeen, mise 480-ka adii tilmaantay gudaha Netherland bay joogaan hadda?
Sida aan la soconnaba, waddanka Netherland 2009-kii wixii ka dambeeyey, maadaama negative ay siiyaan Soomaalida oo Soomaalida sharciyada laga joojiyey, wax iska dhiibay badanaa ma jiraan. Marka waxaa bilaa sharci 480, sida wasiirku sheegay. Sidaas darteed 480-ka waxna way ka carreen, waxna bannaanka iyadii joogaan, waxna kaamukii ku jiraan. 480-kii wixii joogay waddanka ayuu heshiis la galay dowladda Soomaaliya. Waddanka Soomaaliya waa waddankeeni, waana jecelnahay, laakiin weli nabad maaha, ma fahant?
Waan gartay. Marka qofka haddii sharci la siiyo oo uu sharciga waddanka qaato, isaga dib looma celinaya soo maaha?
Waa la celinayaa, maadaama uusan weli sitiisi noqonin, uusan Netherlandish noqonin. Waa 5 sano, waa temporary. Kuwa sharciyada qaateen xataa arrintan way saameyneysaa, macnaha kuwa sharciyada qaatay xataa arrintan way saameyneysaa. Haddii waddankoodii heshiiskan la sheegayo oo sax yahay, ayaga naftirkooda way saameyneysaa. Dawsanis ay saameyneysaa oo Yurub oo dhan, dawsanis ay saameyneysaa oo Netherland ah, oo kuwa sharciyada qaatay naftirkooda way saameynaya, ma fahan?
Sharciyada ma la bixiyaa hadda intan ay bilaabantay tarxiilku amaba dibudhoofintan dadka Soomaalidu?
Runtaa su-aashaas waa su-aal fiican. Wax sharci la bixiyo markaana ugu horreysay 5-kii bisha November ayay rabtay maxkamadda Netherland ugu sarreysa ay go-aan soo saartay ah Soomaalida ma celin kartid, maadaama 2 sano 3 sano aan mudaaharaadaynay, xuquuqdeenna u dagaalamaynay oo bilaa sharci aan ahayn. Sidaas darteed wasiirku wuxuu ku adkeysanayay isagoo political isdifaacaya dowladda Soomaaliya heshiiskan la galnay. Tii ayaana maxaan ku radaa sharciga joojisay in sharciyada la siiyo dadka. Hadda wax sharciya la siiyo ma jiraan, dib baaba laysu celinayaa. Okay, dib ha laysku celiyo ma xuma, xaggee lagu celinayaa? Maxay u haysaa dowladda?
Qaxoontigan Soomaaliyeed ee soo gelaya dalka Netherland ma haystaan kaarkii qaxoontinimada loogu aqoonsanayay, mise wax kaadhaba ma haystaan sharciga waddanka, ama waha ahaado mid hay-adaha ay siiyeeno qaxoontinimo?
Siisa waddanka marka ay iska dhiibtid oo Netherland ay iska dhiibtid, waxaad xaq u leedahay 5 sano in arrintaada la baaro. 5 sano ayaad xaq u leedahay kaar, halkaas sano gudaheed haddii sharciga lagugu sii waayay oo sharcigaa kaarkaas uu kaa dhaco, outcome procedure wax la yiraahdaad noqonaysaa. Outcome procedure macnaheedu waxa waaye waad ka baxday systemkii Netherland, waan ku diidnay waaye, waa inaad waddankaaga ku noqotaa. Okay, xageed ku noqonay waddan nabad ah oo lagu noqdo ma jiro. International Human Rights, European Union, Amnesty International intaba waxay cadeeyeen United Nations-ka Soomaaliya inaysan wali nabad ahayn, sidaas darteed dowladdan way iska indha tirisa dowlad Soomaaliya heshiisay la gashay. Heshiiskaas waxa dadka dhibaatada u keenay, waxa dadka lagu celinayaa heshiiskaas si qasabana lagu celinayaa, xataa maaha si voluntary ah, si iska wax u qabsan maaha, waxa lagu celinayo waa si qasaba. Ma fahantay Saara, qofka hadduusan saxiixin inuu iskiis u noqdo sharciyada adduunka way jabinaysaa in si qasab lagu celiyo.
Waa tahay aad baad umahadsantay Axmed.
Waa mahadsantahay sidoo kale Saaruuji.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Aadan oo ah afhayeenka qaxoontiga ana sharciga haysan ee dalka Netherlands ku dhaqan, oo iga waramayay laba wiil oo la sheegay in maanta loo safrin doono dhinaca magaalada Muqdisho.
Subax wanaagsan markale dhegeystayaal. Sidii aanu horeba idinku sheegnay, warbaahinta dalka Australia ayaa maanta qortay in laba gabdhood oo Soomaaliya da'dooduna ay kala tahay 18 iyo 20 jir ay u socdaaleen si ay ugu biiraan kooxda ISIS ee ka dagaalanta dalalka Suuriya iyo Ciraaq. Labadan gabdhood oo ka tegay magaalada Sydney ayay warbaahintu qortay inay dalka ka baxeen 2 toddobaad ka hor. Haddaba arrintaasi ayaa waxaan ka wareystay Jaamac waa aadhaade Xasan Jaamac oo ah wariye ka howlgala idaacadda S B S laantida afka Soomaaliga oo ka howlgasha magaalada Sydney ee dalka Australia.
Sandeer, waa mahadsan tahay sida lagu soo qoray journal ka soo baxa magaaladan Sydney oo qeyb ka ah newspaper badan oo iyagu dalkao dhan laga daabaco oo ay leedahay shirkadda Newscorp ayaa lagu soo qoray saarka oo axada in laba gabdhood oo midna lagu sheegay in daadeedu ahay 20 tan kalena inay ahay 18 jir inay ka baxeen Sydney ayna aadeen goobaha dagaalada ee dalka Syria iyo Iraq, waxaana la sheegay inay baxeen 2 asbuuc ka hor.
Waan gartay marka habluhu ma isku qoys bay ahaayeen oo walaalay ahaayeen mise saaxiibo uun marka arrintan ay midaysay?
Sida journaalka ku muuqata inay isku qoys ahaayeen kuma qorna, waxaa ku qoran laba gabdhood oo siday qoreen kasoo jeeda jaaliyadda Soomaalida ee magaaladan Sydney. Waxaana la aaminsan yahay sida journaalku uu qoray inay qoyskoodii ama qoysaskoodii markaasi been u sheegeen halka ay u socdaan ama ay u safrayeen. Labadan gabdhood ayaa oo journaalku maatay soo daabacay arrimahooda ayaan magacooda buuxa halkan lagu sheegin, balse inay jaaliyadda Soomaalida halkan degan ka tirsan ayaan inay wala asbuuc ka hor baxeen iyo inay midnaa 18 jir ahayd midna 20 jir ahayd unbaa lasoo qoramaan.
Waan gartay marka journaalku ma faahfaahiyey sida ay tusaale ahaan baasaboorka ku heleen iyo waxa ay waalidkood u sheegeen markay baxayeen?
Sandeero, ma ay faahfaahin iyaga si gooni ahaana, laakiin waxay soo qaateen tusaalayaal hore oo ma ahaan bay dhaheen markii ugu horreysay oo dhalinyaro Australian oo muslimiin ay goobaha dagaalada aadaan, inkastoo ay sheegeen in inta badan ay ahaan jireen rag. Iyagu weliba tusaale usoo qaatay inay jirtay gabar Amiira Karuum ay ku magacaabeen oo iyadu ninkeeda ay isu raaceen Syria kadib labadooduba ay ku dhinteen. Waxay kaloo tusaale usoo qaateen laba gabdhood oo ay dhaheen midna 15 jir bay ahayd midna 17 jir oo iyagu markaasi sidoo kale aaday dagaalkaasi iyagoo raba inay niman guursadaan. Waa sida halka hadalka ay u dhigeen rag jihaadistayaal ah ee Apricio soo dhaafay oo markaasi ay warqad u qoreen waalidkooda ay leeyihiin na soo raadinina Ilaahay baanu u shaqaynaynaa isagaanaan u dhimanaynaa. In kutusaalayaashaas oo badan bay soo qaateen iyo in arrintan aysan runta Australia ku ahayn mid ku cusub in dhalinyaro aado, laakiin laba gabdhood oo iyagu sida journaalku qoray iskood u aaday iyagoo kuwii hore ama niman qabay raaci jireen hadday gabdho yihiin ama niman markaas ay isbuugsanayaan bay raaci jireen, laakiin labada gabdhood oo ay ku tilmaameen inay jaaliyadda Soomaalida ka tirsan yihiin waxay sheegeen in iyagu ay iskood u go'aansadeen inay aadaan dhulkaas dagaal.
Marka dadkan tusaalayaasha loo soo qaatay iyaguna ma bulshada Soomaalida ka tirsanayn mise bulshooyinka kale ee muslimka ee ku nool dalka Australia?
Bulshooyinka muslimiinta ee Australia ku nool bay ka mid ahaayeen gabadha ku dhimatay oo kale waxay ahayd dhalinyar gabar ay iska dhaleen nin carab iyo haween Australian caddaana. Labadan gabdhood oo 15 jirka iyo 17 jirka oo hadda tusaale aan kugu soo qaatay magacyadooda halkan ku dhigan waxay u muuqdaan magacyo dalalkaas Eastern Europe ka yimid ama Bosnia iyo meelahaas magacyadooda u yihiin. Marka muslimiin badan oo kala duwan oo dalal adduunka ka kala yimid baa dagaalka aaday, laakiin tanu waxay moodaa inay tahay markii ugu horreysay magaca Soomaalida ama weliba gaar ahaan gabdha Soomaaliya joornaalka lagu sheegay waxa kale oo ka hadlay arintan wasiirada arrimaha dibadda ee Australia markii warkan soo baxay Julia Bishop oo iyadu sheegtay in wararkan gabdhahan yaryar ee safray ay yihiin kuwa aad xarunsuma runtii u ah iyadoo sheegtay inay tani tusaale u tahay in dhallinyarada Australia weliba gabdhuhu ku jiraan weli xabsis laga dhigo oo markaas loo diro dagaalada Syria ee Iraq si ay uga qayb qaataan dagaalka ay ku jiraan kooxaha gidixisada.
Waan gartay marka hadda ma la sheegay meesha ay joogaan ay ka joogaan dalalka Ciraaq ama Suuriya.
Lama sheegin oo joornaalka kuma qorna laakiin maadaama ay dhaheen waxay dhaheen laba asbuuc ka hor dabcan waxaa u baran kara ma la qiyaasayaa inay goobaha dagaalka ama Siriya ama Ciraaq meeshay doontaba ha noqotee ay ku sugan yihiin. Waxaa kaloo joornaalka ku qoran in haddii marka wasiiradda arrimaha dibadda dhowaan shuruuc baarlamaanka la mariyay ay soo saareen ay leeyihiin goobaha qaarkood kooxdan Islaamiga State ay haysto qofkii u safra oo aan sababo cad haysan in markaas uu mutaysan karo ilaa 10 sano oo xariga haddii uu Australia qofkaasi kusoo noqdo. Waxaa kaloo joornaalka ku tacalay in xeerlaaliyaha guuda Australia uu leeyahay ama dowladdu ay leedahay haddii aad arkaan dhalinyaro noocaas oo kale oo khatar ugu jirta in markaasi loo diro Syria ama markaasi xagjir laga dhigo, waxaa jira maarata telefoona ama dowladda oo la waco ama weeyo loola hadlo, waxaa xitaa ku dhiirigelinayaan qoysaska inay caruurtooda ama dhalinyaradooda kala hadlaan khatarta ka iman karta kooxda Islaamiga State oo markaasi dhalinyaradan u dirta dagaalada iyagoo been sheegay.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Jaamac, wariye ka howlgalay idaacadda S B S laantida afka Soomaaliga ee dalka Australia oo khadka telefoonka ee magaalada Sydney igu warramayey. Halkaad weli nagala socotaana waa V O A Washington.
Weli waxaynu ku jirnaa arrimahaasi la xidhiidha argagixisada ee bartamihii bishii hore ee Noofambar ayaa dalalka isutaga Imaaraadka Carabta ee liiska argagixisada uu ku daray ururo tiradoodu gaaraysa 380 urur. Haddaba arrinta dadka soo jiidatay ayaa ahayd in ururada liiskaasi argagixisada lagu daray ay ku jiraan ururo Islaama oo ka dhisan dalalka Maraykanka, Talyaaniga, Finland, Norway iyo weliba dalalka oo qaaradda Eeshiya ka tirsan. Maxamed Cabdisandheere ayaa haddaba khadka telefoonka ah Imaaraadka waxa uu ku wareystay Abuukar Carmaan oo arrimaha caalamka iyo weliba Islaamkaba wax ka qora. Abuukar, waxa uu marka hore ka hadlayaa ururada ugu magacaweyna liiskaasi ku jira.
Walaal horta waa mahadsan tahay, jazakallahu khayran for the invitation and ururada waxaa ka mid ah Kero kale for example waa urur weyn oo la yaqaan adduunka oo dhan laga yaqaan, inkastoo American based ku yihiin ay ka dhaqaaqaan Maraykanka howlo badan oo muslimka yacni difaaca xuquuqdooda arrimahaas muddo kasoo shaqeynaya muddo 20 sano hadda ku dhow. Iyagaasaa ku jiray waxaa ku jiray Mass and Muslim American Society ayaa ku jiray iyagana caan ah oo waddankan wax badan kasoo qabtay, iyagana ama ha noqoto dhinaca dacwada ama ha noqoto xuquuqda insaanka ama social services xataa waxyaalo badan dhalinyarada tarbiyadooda iyo waxaasoo dhan kasoo shaqeynaya for a long time, waqti dheer kasoo shaqeynaya. Iyagaasoo kale lagu daray liistada sidoo kale runtii yani aad la yaab leh waxa waaye in liistadaas dadka ugu koreeyo magacyada lasoo taxay magacyada ugu koreeyo ama magacyahan lagu ogeen yani inay yihiin dad xag jir ama dagaal ku jira ama ciidan leh ama meelaha qarqarxili sida qaarkood ay sameeyaan sidaad ogsoon tahay. Kuwaas banka ugu horeeya magacyada waxaad arkaysaa waxaad la yaab leh magacyo waxaa ku jira dad oo sida hadda ururadan labada ururaan magacaabay oo kale lamid ah ayaa ku jiro lasoo wada taxay. Dan waxaad arkaysaa magacyadii Alqaacido kaleeto ama Shabaab oo kale ama kuwii kale oo dhan inay hoos marsan yihiin. Marka taasna daliil waxay u tahay of course inuu ahaa liistada ama liiskan ay sameysteen mid siyaasad ku salaysan uusan ahayn runtii yacni mid amni ku salaysan.
Waan gartay hadalka aad hadda sheegtay siyaasad inuu ku salaysan yahay ah, bal haddaad sii faahfaahisid maxaa ku riixay Imaaraadka inuu tallaabadan oo kale qaado?
Horta asbaabtu waa iska badanaysaa mar walba siyaasa markaad ka hadlaysid hal sabab un ma jirto, yacni sababaha waa iska badan yihiin, laakiin waxaan isleeyahay sababta ugu xoog badan waxay runtii yacni ku salaysan tahay arrintii guga carabta oo kaleeto yacni markii the Arab Spring wixii loo yaqiinay markuu bilowday. xoogaa waxaa cabsiya badatay dadkii xukunka haystay, ama ha noqdaan kuwii ahaa shaqsiga ahaa kelitalis oo kaleeta ama oo dulmi shacabkiisa ku hayay, ama ha ahaadaan kuwan oo mataqaanaa monarki ama sultana ama imaaraat ama qoladay doontaa, runtiina wuxuu noqday mid oo dadka badanaa kuwii siyaasadda hoose la socdiyey kuwaan la soconinba markay arkeen ururada qaarkood sidii labadan hay-ado caalamiga ah ama Mareykanka ka shaqeeya runtii aada caan u ah lagu soo daray. Iyaga mithaal ahaan aan usoo qaadanaa, laakiin kuwo badan oo Yurub ahaa jiray, meelo badan iyagoo joogaan carabaha qaar ay joogay ku dareen and so forth and so on, laakiin kuwan Mareykanka aan xoogga saaraya
Talyaaniga iyo Finland iyo meelo badan Norway iyo urura,
intaas oo dhan waa jireen, waa run. Marka qiyadaasna waxay ugu soo darayaan sababihii aan hore usoo xusay awgeed, intooda badan yani
waan gartay. Marka ma waxaa lala xiriirinayaa ururadan akhwaan muslimiinka ka jira bariga dhexe ee uu hardin ka dhexeeyo hogaamiyaasha aad sheegtay inay ama boqortooyo yihiin ama ay keligood talis yihiin?
Hawa exactly taas shaki kuma jiro. Sidaad ogtahaybo waxyaalo badana isku xirxiran oo yani waxna iska yihiin dhacdooyin iska dhacaayo oo si alloon isaga dhacaayo, yani aan ma dhihi karno iyagaa plan gareeya ama carabtaa plan gareysa, ma dhihi karno. Waa yani fikraddan guud ee dadka galbeedka badanaa ay ka haystaan muslimki kacdoonkan ama saxwadan weyn oo islaamiga ah oo aan hal shaqsina uusan wadanin, laakiin meel kasta ka dhex abuurmaysa islaamkii oo koraayo tiradii oo badanayso, wadamadii Yurub oo la wada degaayo, qaarna oo islaamofobi ah oo yani muslimka iyo si walwal gooni ka muujiyo ayaa waxay yirahaan Yurub oo dhanba waxa qaadanaya muslimkii a qaadanaya. Sidoo kale Mareykan qaar badana yani jiro oo fakirkaasi ka qabo, qaar badan yaana dhihina qaara jiro oo fakirkaasi ka qabo. Marka iyaga markay rabaan inay macnaha ama akhwaan muslimiinka si gooni ugaartaan, waxay rabaan everybody organization kastoo xataa loo haystay kuwa sharciyadaysan inay yihiin oo wanaag wado oo Yurub jooga ama Mareykan jooga, inay wixii oo dhan kusoo wada daraan oo hadhowda gorgortanka noqdo war kuwan haddii aad ka saarteen listada at least kuwii siyaasada u gorgortamayo oo sidaad xisbiga oo mursi oo kaleeta mathalan, iyo kuwaasiti u aqoonsaday inay argagixisan yihiin, kuwa kale waa idiin daayanay marka. Laakiin kuwan aan annaga diidannahay oo aanan rabin inay ka qayb qaataan siyaasadda, at least u aqoonsaday inay yihiin dad argagixisan, because galbeedku waa diidan yahay sidaad ogtahaybo, kama qayb qaadan yani ma ogolaanin in oo ay ku magacaabaan dadkaas inay argagixisan yihiin. Sidoo kalena Mareykanka oo waaba tiyo ila mucaamalta muunaan intuu mursi meesha hayay. Marka waa tii gorgortankii macnaha qofaad shilin ku leheed oo 20 shilin ku sheegatay ugu yari marka war 20 igu leeda oo tiri waaye bal shilinka iska dhiib cala. Tii oo kaleeta waay waxay taraay garaynayaan in dadkaasoo dhan lagu wada daro sumcada loogaga dheelo, hadhowdina ay xalaaleystaan muddii ay ku sheegayaan kuwa qeybtooda siyaasadda oo mataqaana. Hadda labadan urur oon kuu sheegay ikhwaanka masarna kuma xirna, laakiin waxaa la dhihi jiray in sense waa inspired by them, which means association hore oo ururada dadka aasaasiyaasha ka ahaa ee sympathizers ahaa or magaciist.
Kaasi wuxuu ahaa Abukar Carmaan oo isaga oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka. Khadka telefoonka ugu waramay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Saray weli arrimahaas ayaynu ku jirnay. Mas-uuliyiinta Cameroon ayaa sheegay in ugu yaraan 600 oo qof oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Boko Haram ay kasoo gudbeen xuduudda harada Chad, isla markaasna ay weerareen dhowr tuulo iyo magaalooyin dalkaasi ku yaala. Dagaal jimcihii dhacay ayaa lagu soo qabqabtay 25 kamid a kooxdaasi, iyadoo boqolaal kalena harada ay dib ugu dhunteen. Wariyaha V O da Moki Edwin ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Yaundi. Zahra Cilla Nuur ayaa inoo soo koobaysa.
Wasiirka isgaadhsiinta dalka Cameroon ayaa sheegay in dagaalkaasi dhuumaalaysiga ahaa uu ka dhacay tuulooyin ay ka mid yihiin Engoma, Sagme, Ardebe, Dambore iyo weliba Sayuram, xilli ay ciidamadooduna isku dayeen inay dib uga saaraan jabhadaasi tuulooyinka ay soo galeen. Wasiirka isgaadhsiinta Ciise Bakari ayaa sheegay in boqolaal looga shakisan yahay inay ka mid yihiin dagaalyahanada Boko Haram oo kasoo gudbay harada Chad iyo weliba Niger ay soo galeen waqooyiga dalka Cameroon. kooxdaasi oo loo malaynayo inay ka yimaadeen magaalada Midaguri ee waqooyiga dalka Nigeria.
Our defense and security forces vigorously retaliated against this barbarous attack and forced the attack.
Ciidamada difaaca iyo amniga waxay si xoog leh iskaga caabiyeen weeraro culus oo ay ku soo qaadeen jabhadaasi. Kooxihii dagaalka soo qaadayna meeshii ayay ka saareen. Argagixisadani waxa kale ay doonayaan inay khalkhal galiyaan amaanka iyaga iyo xasiloonida waddanka iyaga. Waxa kale oo Mr. Ciise Bakari intaasi ku daray inay ciidamada Cameroon xabsiga u taxaabeen 25 ka mid ah kooxihii duulaanka soo qaaday, boqolaal kalena ay laayeen, halka kuwa kalena ay haradu liqday kadib markii ay doonyihii ay la socdeen qaraqmeen iyagoo isku dayayay inay baxsadaan. Waxaa kale oo intaasi raaciyay in dagaalyahanadaasi la filayo inay Boko Haram ka tirsan yihiin oo ay weerareen magaalooyin kale oo ka mid a dalkaasi Cameroon. Afhayeenka militariga Cameroon, Colonel Dider Bajak, ayaa sheegay inay ciidamadoodu qabsadeen hub kala duwan, isla markaasina ay gubeen ilaa 20 gaari iyo qalab militari oo ay wateen maleeshiyadu.
Cette secte est en possession d'un véritable arsenal de guerre. Elle pense qu'en multipliant
les points de contact, elle réussira à nous attendre. Mais elle construit un échec. Elle a dit qu'elle a fait un échec. Elle a dit qu'elle a fait un échec. Elle a dit qu'elle a fait un échec. La mida ciidamada Cameroon oo dhaawacmay ayaa loo qaaday isbitaalka Maru ee waqooyiga Cameroon oo lagu daaweynayo, halka 25 ka tirsanaa falaagada oo dhaawacmayna loo qaaday meelan ilaa iyo haatan la xaqiijin. Kooxdan maleeshiyada ah ayaa dhowaanahanba dagaalo gooskoose ka waday wadamada xuduudka wadaaga, waana markii saddexaad ee Cameroon sheegato in dagaal lagu soo qaaday.
Aad iyo aad umaadsantahay Sahra Ciilan Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha v o da Moki Edwin uu ka soo diray magaalada Yaoundé. Halkad kala socoteenna waa v o a Washington.
Haatana maxamed waa dhinacii heesaha, axmed nuur jango codkiisii iyo heestii galbatay.
heestaasi galbata iyo fanaanka axmed nuur jango ayaa u dambeeyey barnaamijkayga subaxnimo inta hadii laada afarta maanta aynu kulmi doono waa anigoo maxamed cabdi sahre cilli nuur iyo dhammaan saaxiibada v o da ka tegey sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
From Washington, this is VOA News. Militants killed 20 in attack in Afghanistan, and Sudan's president says ICC failed in prosecution effort. I'm Bill Michaels in Washington. A string of Taliban attacks in Afghanistan have killed at least 22 people, including two American soldiers. Insurgent violence has spiked as most international combat forces prepare to leave the country on December 31st. VOA's Ayaz Gul gives the details.
Afghan authorities say a suicide bomber detonated his explosive Saturday near a bus carrying local soldiers in Kabul. The powerful blast destroyed the vehicle and killed at least seven personnel on board, while wounding at least 10 others, including civilians. Meanwhile, authorities in the southern Helmand province reported that Taliban gunmen riding motorbikes shot dead 12 mine-clearing workers and wounded many others. Also, a U.S. defense official was reported Saturday as saying that a bomb attack on a NATO convoy north of Kabul killed two American soldiers the previous night. Insurgent violence has spiked as most international combat forces prepare to leave the country on December 31st. Ayaz Gul for VOA News, Islamabad.
Sudan's President Omar al-Bashir is claiming victory over the International Criminal Court after the court's prosecutor suspended the investigation of alleged war crimes in Darfur. Speaking in Khartoum Saturday, President Bashir said the Sudanese people defeated the ICC by refusing to hand over Sudanese officials to what he called colonial courts. He says the court has admitted that it failed in its efforts against him. This is VOA News. Iraqi officials say Islamic State militants have shot down an Iraqi military helicopter, killing the two pilots on board. Media reported Saturday the attack happened in the Shiite holy city of Shamara, about 95 kilometers north of Baghdad. A senior Iraqi defense minister told the Associated Press that the militants used a shoulder-fired rocket launcher to shoot down the helicopter on the outskirts of the city. IS fighters shot down at least two other Iraqi military helicopters in October near the central Iraqi city of Baiji. Central Samarra has been secured by the Iraqi army and several Shiite militias who are in the thick of the battle against Islamic State. A top U.S. negotiator at global climate talks in Peru warned deadlocked delegates Saturday that failure to reach an immediate compromise on carbon pollution standards could doom chances for a global pact next year in Paris. U.S. Climate Change Envoy Todd Stern issued his warning after negotiators from more than 190 nations failed to reach a preliminary deal during nearly 2 weeks of deliberations that were set to end Friday. No deal looming, talks entered a 13th day Saturday with a grouping of developing nations rejecting the current draft. Voters in Japan have begun casting ballots in an early general election likely to keep Prime Minister Shinzo Abe and his Liberal Democratic Party in power. Touted as a referendum on Mr. Abe's economic policies, the vote, according to pre-election surveys, is not expected to be close. Analysts predict the ruling LDP and its junior coalition partner will win more than 300 seats in the 475-member lower house. Vote counting expected to start Sunday night, with normally reliable exit polls expected soon afterward. Tens of thousands of people rallied in New York, Washington, and other U.S. cities Saturday to protest police killings of unarmed black men and youth and to call for law enforcement reform.
No justice! No justice! What do we want?
Relatives of Michael Brown, Eric Garner, Tamir Rice, and Trayvon Martin, four people killed in incidents over the past 2 years, took part in the Washington event labeled the Justice for All March. Several thousand protesters marched down Pennsylvania Avenue toward the U.S. Capitol building, with some carrying signs proclaiming Black Lives Matter. Reporting from Washington, I'm Bill Michaels, and this is VOA News.
That's the latest world news from VOA.
Hello and welcome to Science World. Today we'll hear how a new medical robot can not only reduce the time it takes to manufacture dental crowns, but can also provide patients with better-fitting dental work. Cutting-edge technology was used to produce Disney's latest animated film, Big Hero 6. Elizabeth Lee will take us behind the scenes for a look at the high-tech tools and techniques that went into producing the movie. And for those of you who enjoy an occasional cocktail or a glass of wine or beer, we'll find out why we humans are able to consume alcoholic beverages without being poisoned. We'll have these stories and more on today's edition of VOA's Science, Health, and Technology magazine, Science World. Medical robots can help surgeons perform delicate operations more safely and with greater accuracy. One such machine reduces the time it takes to manufacture dental crowns. George Putich has more.
Computer-aided medical instruments are increasingly making life easier for doctors and their patients. It used to be that a common but complicated procedure to get a tooth crown required several visits to the dentist's office, while a dental technician was preparing the permanent replacement for a damaged tooth, the patient had to wear a temporary crown. Since mid-1980s, this procedure is gradually being taken over by robotic machines that reduce the job to just over 2 hours. Sitting in the dentist's chair takes even less time.
It's about 12 minutes worth of chair time for the patient. The rest of the time, it's work that's taking place outside the patient's mouth.
At his dental office in Northern Virginia, close to Washington, Michael Silvius and his assistant prepare a patient's tooth for a new crown. The actual drilling takes about 5 minutes. Instead of making the impression of the damaged tooth in a plastic material, Silvius uses a wand with a video camera to scan the tooth and the surrounding area. At this point, the computer takes over, designing the new crown and creating instructions for a robotic milling machine. A porcelain cube, no larger than the tooth, is inserted between two precise drills, similar to the dentist's drill, that grind away excess material, turning the cube into a perfectly matching tooth crown. To harden, the crown must be baked at high temperature for about 10 minutes. During that process, it also gets tinted to match the color of the neighboring teeth, so it is ready to be cemented in the patient's mouth. Patients are pleased with the result.
It feels amazing. The tooth feels like my tooth.
Dr. Silvia says even this technology may someday become obsolete.
The other thing you really look forward to is genetic engineering and eventually cloning so that you can make the crown out of actually enamel, just like the patient's natural teeth are.
But for now, he says, his patients are happy to be able to get a new crown in just one visit. George Putich, VOA News, Washington.
Disney's latest animated film, Big Hero 6, is a blend of science, technology, and art. Cutting-edge technology was used in making the movie, and one of its key characters, a robot, is based on real-world science. Elizabeth Lee reports from Disney Animation Studios in Burbank, California.
Trust me, I know about robotics.
The action-adventure movie about a boy genius, his robot, and his friends started out as an obscure comic book. Directors Don Hall and Chris Williams kept the title and the characters' names, but transformed Big Hero 6 into something uniquely Disney.
We don't have any superpowered people in this movie. It's all super technology.
You're always walking a line. We want to push it so it feels fun and fantastic. Yeah. At the same time, you want it to be based on an actual science because people feel that it just makes it feel more plausible.
On a scale of 1 to 10, how would you rate your pain?
One real-world example in the film, says Don Hall, is Baymax, a huggable, inflatable robotic nurse made of vinyl.
Our robot had to be something unique. It couldn't be something that we've seen before.
They found their robot in Chris Atkinson's robotics lab at Carnegie Mellon University. In this interview provided by the university, Atkinson says,
most people think of robots
either as tools for industry or military things. But when you say a robot is going to help you, be your servant or take care of you, that's a stretch for most people.
In fact, scientists at Carnegie Mellon University have built inflatable robotic arms to assist older adults and people with disabilities, kind of like the movie robot, which works to heal the sick and injured.
I am Baymax, your personal healthcare companion.
Cutting-edge technology is featured in Big Hero 6, and groundbreaking computer technology also was used to create the movie. New software was used to build a city called San Francisco, where the movie is set. From the buildings to the characters and the geometry, this world is more complex than anything in the last three Disney films combined. With a more detailed world, the film needed a more complex lighting method. The studio created Hyperion, a computer program that simulates the technique of global illumination.
Global illumination is basically what you see around you in the world.
Hyperion harnesses the physics of how light works in the real world and applies that to this virtual world. Another piece of software created for this movie allows hundreds of thousands of people to be created in crowd scenes.
No two people are the same in this film. It's not like before computer graphics films where we had several different body types, several different head types, and you made 100 different people and they repeated. There are no repeats in this film.
Steady, big guy.
The directors say the new technologies developed for this movie remove technological limitations for filmmakers in Big Hero 6 and future animated features. Elizabeth Lee for VOA News, Burbank.
We just heard Elizabeth Lee's story about the cutting-edge technology that was used in making the new animated movie, Big Hero 6. For this week's Science World Quick Quiz, we want to know which of the following is considered to be the very first feature-length computer animated film. Was it A, Tron, B, A Bug's Life, or C, Toy Story? Think about it and good luck. We'll give you the correct answer in a few minutes from now.
Thanks for listening to VOA Science, Health, and Technology News Magazine, Science World.
Million years ago, the Earth suffered a cataclysm that killed off some three-quarters of the species on the planet. After this mass extinction, life began to flower again, and a burst of evolution gave rise to the more than 10,000 types of birds we know today. Roseanne Skirbel tells us that researchers worldwide have joined to create a new family tree of bird species.
Prior to this project, scientists had sequenced the genome for just three birds, the chicken, the turkey, and the zebra finch. The new tree includes the genome for 45 more, from hummingbirds to ostriches. Older studies randomly sampled single genes. The whole sequences give scientists like Duke University neurobiologist Eric Jarvis a set of new patterns to examine.
We want to find genes that are associated with particular complex traits like vocal learning or the ability to fly and so forth. And just looking at one gene at a time out of 10 or 20,000 genes is a lot of effort. So if you have the entire genome and you scan the entire genome for genes associated with vocal imitation, then you have a much better chance at finding your genes of interest than doing it one at a time.
Figuring out the evolution of birds isn't easy, says Tandy Warno, a professor of computer science at the University of Illinois. She says it wasn't just the size of the data set or the computer power researchers needed that made it such a daunting task. The analysis suggested that each gene or genomic region had its own evolutionary history.
When we analyzed these, you know, roughly 50 total genomes, and roughly 14,000 regions of the genomes, we discovered that every single genomic region had a different estimated tree. So this means that evolution is changing as you go across the genome. And to have this much variation meant we had to do something substantially more innovative.
Wuornos and her colleagues developed a technique called statistical binning that could construct more accurate evolutionary histories for the genes and therefore a better species tree.
So it was very, very good that we were able to improve the gene trees and then get a species tree based upon those. So the amount of data and the quality of the methods allows us to make a much higher confidence statement about each of these groupings.
Studies using the completed tree are reported in 28 articles released in the journal Science and other publications. One reveals surprising evolutionary relationships. Flamingos are more closely related to pigeons than they are to pelicans. Falcons are more closely related to parrots than to eagles. Another article discusses the finding that birds' ancestors had teeth, according to the fossil record. Jarvis says the new research confirms that by showing it's imprinted in their genome.
We found that there was a single loss of teeth in birds, because all bird genomes had loss of 5 genes involved in enamel and dentine formation in the teeth. All birds had this inactivation of these 5 genes that occurred over, 60, 70 million years ago.
Jarvis studies human speech at Duke University Medical Center. He knew from previous work that the pathway for sound in the brain of birds shared some similarity with humans.
But we didn't know if the behavior and anatomical similarity was associated with genetic similarity. And our most important finding is that we found convergent changes in genes regulated in speech areas of humans and the song areas of birds. And it's not just one gene, it's not 2 or 5, but over 50 genes.
So birds, rather than monkeys or gorillas that don't have those genes, are models for studying speech in humans. Among the other studies, the new data confirm an explosion of bird evolution following the dinosaur die-out. It shows that birds carry fewer viruses, and Jarvis expects the avian tree will yield answers to many more fundamental questions.
For understanding speciation, understanding how particular traits evolve, understanding convergence with language in humans, and understanding survival in response to climate change.
The Avian Genomics Consortium engaged some 200 researchers at 80 institutions in 20 countries. The database will be made public for future work. Roseanne Skirbel, VOA News, Washington.
In the northernmost parts of Sweden this time of year, it's dark, even during most of the day. To make up for the lack of sunshine, a local electric company is installing solar lamps in a high school. The hope is that the artificial sunlight will improve students' mood and productivity. Science World's Doug Bernard has this story by Jessica Berman.
From October through February, the town of Yuma, Sweden, just 500 kilometers from the Arctic Circle, gets between 42 and 45 minutes of sunlight each day. The rest of the time, it's pitch black outside. Studies show that many people develop a type of depression called seasonal affective disorder, or SAD for short, during the winter months due to those shortened hours of daylight. In Swedish communities blanketed by winter darkness, people, especially teenagers, become noticeably tired and lack energy, both symptoms of SAD. So executives at the municipally owned Yuma Energy decided to light things up for the 2,000 students in the local high school. Marketing director Anjanette Filian says the company installed full-spectrum lamps to see whether exposing students to 45 minutes of simulated sunlight per day in the classroom improved their mood. The lights have also been installed in the school's cafeteria.
We really get affected of this lack of fun. And also, if you look at science, it's a lot of new studies and are telling that this is not only a feeling, it really is true if you study the human body.
Filian adds that immigrants from Africa and the Middle East, who are used to more direct sunlight, are especially prone to depression when they settle in Sweden. The light therapy lamps have been up only since the beginning of December, and Filian is anxious to see whether students become more alert and motivated.
It would be interesting to see if these teenagers actually will be more have more energy in like February.
Studies show regular exposure to artificial sunlight can take a little while to ease seasonal depression. 18-year-old high school senior Rasmus Oberg says it's taking a little while to get used to the brightness of the lamps, but Oberg supports the installation of the lamps.
As an initiative, I think it's great to really try and put money and effort into making sure that students get what they need to be able to finish the day. I think it's a bit of a matter as having lunch at school, you also need energy. You need sunlight to be able to function properly and educate yourself properly.
3 years ago, Yuma Energy installed similar lamps in 26 bus stations, and riders seemed to like the addition. The energy to power the 140 new lamps at the school was collected by the utility during the summer. Between June and August this year, there was a record 915 hours of sunlight in the town of Yuma. For Science World, I'm Doug Bernard.
Let's see if you have the correct answer to this week's Science World quick quiz. Which of the following is considered to be the very first feature-length computer-animated film? Was it A, Tron, B, A Bug's Life, or C, Toy Story? The answer is C, Toy Story.
To infinity and beyond!
The use of computer animation, or CGI, in filmmaking can be traced back to at least the 1960s, but it was the 1995 hit movie that featured the adventures of Woody, Buzz Lightyear, and a host of their walking and talking toy friends in what is considered to be the first feature-length computer-animated movie. Toy Story, which was produced by Pixar Animation Studios and released by Walt Disney Pictures, was such a hit that it spawned two sequels, both of which were also very popular at the box office. It was recently announced that a third Toy Story sequel, Toy Story 4, is being produced and is expected to hit the big screen in June 2017. Thanks for playing along with us on this week's Science World Quick Quiz. We'll have another brain teaser for you again next week.
You're listening to Science World on VOA. You can also find us on the internet. Our new webpage and blog can be found at voanews.com/science.
It's the holiday season in many parts of the world, including the United States, and people are celebrating. For many, enjoying alcoholic beverages at holiday parties is just part of the celebration. But if it weren't for some evolutionary genetic modification in our primate ancestors some 10 million years ago, we humans would be unable to consume alcohol without running the risk of dying or getting very, very sick at the least. Matthew Carrigan, a professor of biology at Santa Fe College in Florida, led a team of researchers at the Foundation for Applied Molecular Evolution to find out just what genetic changes made it possible for humans to consume alcohol and why these evolutionary adjustments were needed. Professor Carrigan joins us for today's one-on-one segment to talk about the research he and his team conducted and what they learned from their study. Professor, what led you and your colleagues to find that humans' ability to metabolize ethanol began much earlier than had been thought, some 10 million years ago with our primate ancestors?
Well, most people know that consuming too much ethanol, and ethanol is the kind of alcohol that is in beer and wine, that consuming too much of it is really bad for your health, both in the short term and the long term. But if you look around, it's not too hard to find people doing this. In fact, it's a universal amongst most human cultures. And so we're really interested in understanding, you know, this paradox. Why is it people consume something that is bad for them?
Technically, alcohol is a poison. How did humans eventually, through evolution, how were they able to gain the ability to digest alcohol?
There's actually multiple different enzymes that work together to process ethanol and get rid of it and turn it into energy. What we did in this study is we looked at just one of those enzymes called alcohol dehydrogenase 4, or ADH4. It's in the mouth and stomach of most primates. And what we observed was that there was a mutation in our ancestors, a single change of an amino acid that converted this enzyme from one that was really good at processing the alcohols that you find in most plant leaves, and then converted it to one that was really good at processing ethanol, the kind of alcohol that is produced when fruit ferments.
So why did primates and, of course, later humans develop this ability to consume alcohol?
Well, it's certainly possible that this mutation had no advantage, but what we did to try to determine whether or not this was an adaptation is we looked at what else was going on in the environment at the same time that this mutation occurred. And there's two important and interesting things that happened. One, climate scientists tell us that the earth was cooling and drying out, and this caused the forest habitat that our ancestors lived in to shrink. And as one's habitat shrinks, the population living there is often put under pressure to adapt to a changing environment. And then paleontologists tell us that at about the same time, they see the first evidence in the fossil record of our ancestors adapting to life on the ground rather than living almost primarily up in the trees. And these two things kind of come together to make us think that this change in the enzyme that allowed us to metabolize the ethanol in fermenting fruit was adaptive, because where will you find fermented fruit and most abundantly? But on the ground. And this adaptation, this ability to process ethanol, would have been beneficial. Think about it. Most people today think drinking ethanol, the desired outcome is to get inebriated. But if you were in the wild, right, moving from branch to branch, high up in the trees, maybe surrounded by predators or defending your territory from other organisms, would you want to be intoxicated? No, it would not be advantageous. But this mutation would have allowed our ancestors to exploit new food on the ground without suffering the dangerous consequences of intoxication.
So besides primates to humans, are there any other animal species that have a similar ability to digest alcohol?
Well, there's a lot of anecdotes of people seeing what they think are animals consuming fermented fruit and getting inebriated. But to my knowledge, there's only one study that shows an animal called a tree shrew, which is not quite a primate, but is closely related to primates, that does consume fermented nectar in the wild. But other than that, there's this open field for study.
Evidently, primates and, of course, later humans still have had some difficulty consuming alcohol, from things like you mentioned, inebriation, to overconsumption, to diseases like alcoholism and other physical effects that alcohol has on the body. What kind of insights do you think your research and the findings that you found will provide other scientists who are examining some of these conditions and diseases caused by alcohol consumption?
Well, there's a growing appreciation in the medical community that many of the modern problems that humans face health-wise are actually deeply rooted in our evolutionary history. Things like back pain or the overconsumption of sugars, salts, and fats are really related to our evolution. And what our study does is, for the first time, it demonstrates that this model also applies to ethanol. And if we want to understand why it is that humans tend to consume ethanol, we have to look at our evolutionary history.
Looking at the harmful effects that alcohol has on humans today, did the evolutionary process that allowed the primates and then later humans to digest alcohol slow down a bit or stop at a certain point, since there are some side effects to drinking?
Right. That's a really important question and brings up a really important point. What our study shows is that our ancestors adapted 10 million years ago to the kinds of ethanol that you will find in wild fermenting fruit, which tends to be relatively scarce and low concentration of ethanol. Now, our environment as humans has changed dramatically again in the past 1,000 to 10,000 years as we've learned how to ferments fruits and grains to much higher concentrations. So because our environment has changed so much and we're exposed to much more abundant ethanol concentrations, a higher concentration of ethanol, this is where we start to see the problems, because our environment has changed once again. So it's not that our evolution has slowed down, it's that our evolution hasn't been able to keep up with the rapid environmental changes.
That was Matthew Kerrigan, a professor of biology at Santa Fe College, located in Gainesville, Florida. That's it for this edition of Science World. Thanks so much for listening. Before we go, we'd like to invite you to visit our new website and blog. The address is voanews.com/science. Along with program information, you'll find stories, links, and much more. So stop by and visit us on the internet. Science World has been produced by Bob Doty, and I am Rick Pantaleo. Be sure to join us either online or on your radio next Saturday and Sunday as we check out the latest in science, health, and technology on Science World.